self made. Mwana wa bulu mnyama. Awakuchidi we. Namaste. Block a nail. I wish fans to know what is inside. Never trick a love for but this is hide. I want more than ready for suicide. Could wish a famous for what she decided. Gakane na pishanga teku kana signature. Mufiash ankushana ala iteli tinicha. Samu connections ukagoleka PC. No look saku full of mean and then you kissy. Gola wachila techu wena gomunia. All these niggas ita wanjita ni fear. Shaka bepo fiki nigga mali ya riti. Gana pona ndabweke shapona delighti. Mwina mwono kuseka wawa nefisendo. Fingi vale pitamu wawe fili kuwendo. All over social media na mafake smile. Badia mutine nita wansisha na wawo. Artificial kings ipano pazedi. Ina wotete wanchile nolua mudedi. Hawa kuchili wefuta tubutu kawe. Nikesi mwala wene kumfuma nikawe. Shidu ile wufu mwichi kwela charifulisha. All over Judas ina wako wakushitisha. Lapa munandi techa mpele kwa device. Padia mupepa timpo nepadia ilaizi. Naliko sabanshi fwaya fiyama bifu. Kuna mwone kashanga na rwano weyufu. Tapali la panka fuka mina powala. Seofu meda panga chakadi panwala. Liwe dandina cheteke la muebo. File fio kufika loba po mulebo. Tamwa wapo na leko delebo mu Zambia. Inga panga la pano kuchila bosi. Ufile wawa kea fundo tumalebo. Bwonse wala po makali ya molosi. Evili lili kinga na lapani laifi. Shimba disi banga na funya ni naifi. Self made. Awa kuchini we. SPT the engineer. Megabit. Ema kukopala. Tokules. Pakitwe. T-soldier. Nawasha ifinya paka we. Daile kita Jose. Nechipondo jela yo inki.
DJ Lewa.
Habena gift ikateka. I see.